nami, cheza nami, mami, tafadhali usilie. Cheka nami, cheza nami, mami, tafadhali usilie. Cheka nami, cheza nami, mami, tafadhali usilie. Cheka nami, cheza nami, mami, tafadhali usilie. Señorita, mamacita, jina lako tamu la kupendeza.
Cheka na michezo.